More than the Frank, the master of the masters. Indirimbo nile mirabile kangukunde. Niya niyo mugabo. Nuko umva kufita makosa menshi. Ariko siko birisiko kuko abyumva. Ese ntago yigeze ugira urugero rw'urukundo byagaragara ko rutashoboka ariko rugashoboka. Ariko biragoye kubyumva kuko bitigeze bikubaho. Ariko undetse nagufasha uko nshoboye kose n'ibyo mfite byose. Reka ngukunde niyo mugabo nzahora ngukunda nawe ugera aho mbaye ukunze ubwawe. Reka ngukunde ibibazo byawe byose ndabizi kandi nzabigukundira wigira ubwoba. Reka ngukunde kandi ngufashe. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Nubwo umutima wawe utabasha kubyakira ariko nzabigukorera nzakugeza ku byo nkwemereye. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Iyo mugabo niyo mu Cyongereza. Reka ngukunde baby. Reka ngukunde baby. Baby baby we. Reka ngukunde mu nyanganza. Najya he imbizi rwose ikoze buriya bitekerezeho. Reka ngukunde nshobora rwose kubona ibikomere inyuma y'amaso yawe kandi byabeho kuva igihe kinini. Ariko ndashaka kwibutsa icyo kumwenyura ari cyo. Ariko ndashaka kwereka icyo gukunda gikura ari cyo gishobora gukora. Reka ngukunde. Reka ngukunde. Uzumve ko rwose wikunze kuri gukundwa. Ibibazo byawe rwose nzanabikundire wigira ubwoba. Reka ngufashe. Reka ngufashe. Nubwo rwose uturuka mu bibazo nzagukunda. Nzagukunda nshaka byose nzabikora nzemera rwose ku buzima nkugezeho ugere ku rwego rw'ubuzima wumva. Reka ngukunde
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Let me love you, baby.